cinema ke bona jigeta le balela ga go le lentle ke bone sthunya ka boikoko betso ga ka tla ka modumo mogote wa letsatsi bo malome ne ba kopa metsi kilo nyana tase ga setare sthunya se ke se bone ka mato aka lerato la nnete ga le na thaka aka go rometsa lefika ga batla ke stop nonsense ha gona go thoba ke se tshware je ka le e gang kita ke le thuba le dipitsa sa fuduwa ke tsile ka nama moge a gadike metsi a tata ka nako re nose
ke losi ya myale yoloi nopanoi ke tla panda koloi mama kopa o tlogele dipitsa tseo mong wa tsona wa gadika ye Noi ke tla panda koloi mama kopo tlogele dipitsa tseo mong wa tsona wa gadikae
mama tlogela dipitsa tseo mong wa tsona wa dichichimisa kgotsi ga di lenyoloi lame batho ba leka re phazamisa came a long way came this way and only with you babe no plan for but noi 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 but still I got you babe all day every day o tsere pelo ya me sentle o e tlhokometse I'm addicted to the sight of you. Ya fana kpela nezi taka miss. I ain't in a hurry, but I want this thing forever, girl. I swear I'm gonna marry you. I want this thing forever, so. Ole du tu geti di pizza teo. Gore ngweti I demonstrate. See, I don't even wanna waste time. Kare kya goromela malome straight. Kya gorekela malome straight. And try and get him to negotiate. Rebo feta o ma first baby. Maybe reje taku on a Saturday. But I just wanna make you happy. Be the reason why you smiling every day ke nakana how I'm gonna get you all the nice things for nagi batla le rato le peace what do you want for yourself honestly what do you want for yourself ware o batla go itumela fela ware o batla go itumela fela
ke losi ya myale yoloi no panoi ke tla panda koloi mama kopa tlogele dipitsa tseo mong wa tsona wa gadika ye Pandoy, get up and